As to believe, tinja kuchikola, era sipo wa ncha pambana. Nyine subi mbuli chenkola, I never tap down, ne went buya, na kuba manyaka the best in me. Ne wemba ngandi down on my knees, cause I know hope is all I need. Di kukubo ngoba destiny, yeah, ndi wina siwanika. Ne wengwa masituka, ya dendi wansi kutaka lelo na eche manyi tinja kuyimuka. Sifu na tulonsula nonya hit, teka ketala, nefuna sit. Peni noru papula njiwe ink, tumbi mchiro nenteka kobit ne nyimba. Chiroto change chengoba, chengoba. Agube muyagoba nkuba, nkuba. Kubabu fana nyiwendiba, yeah. Nabariba o nemba, nemba gamba. Wena kwa sapo wa, katile sanyu zerie mfuna. Ebyantu ya nya, katile sanyu zerie mfuna.
I am a warrior, I am a champion, I am a winner, and I'm not a loser, so I'm gonna fight. Yeah, I'm gonna fight. Oh,
njagala kubera singa gigo etimanyibwa mawanga. Engule yange kutwala njogenzi mbenga segwanga. Bayimbe erinnya lyange nga nzaliko banyimuse mu bbanga. Bambuze wakolotya nange mbagambe nasituka buli we nagwanga. Kati gwanzala waweddeko yadde sinatuka naye ate nzaddako. Kimanyi wakana naye kale lindako. Kansubira olibijjukira nga nzaliko. Nyine essubi lingi munda munze yadde bangi bagamba nigabuze. Kimanyi akaseera kajja era nkali nze nsigaliza Katonda gwe nesize. I am a dream chaser, ngwa mulimi olubimbi nyina oddutuusa. Asiika obulamu omukono otassa kati nange ogwange nyina obbukyusa. Siddayo gye nva kaseera kange, naguma omutima maziga nkaabye. Banga ddene guno omwaka gwange, naawe awuliriza ayimba nange. Nze ndi warrior, naawe oli warrior. Mama warrior, n'oyo jajja warrior.
I am a warrior, I am a champion, I am a winner, and I'm not a loser, so I'm gonna fight. Yeah, I'm gonna fight. Oh, warrior.